nyaata dhugudhiidhe si yaada garaani dawaan fayyasuma ootuna walani. Nyaata dhugudhiidhe si yaada garaani dawaan fayyasuma ootuna walani. Faraarra deemta haganamu narra deebita hagalgalu narra deebita. Ogumasi akeeyaa wayaa yaa nina dararo yaa araarso yaa nina dararo.